N'wana mane ni rifle question yi ta humelela. Va mavondzo u ta vona va tshamela ro hi chelasela. Na tifeni n'wana mane u ta vona tiseketela. Ku ri xikwembu n'wana mane ku ri xona xi nga pfula ndlela.
We gonna make it, yi ta humelela 110 ta va rumo trolltani na vela wa chelasa wa chelasa xikwembu hi kokwani wa wena ta swi afoda swo dura ta hi afoda kavela. Yi ta humelela 110 yi ta fikelela xikwembu na huwelela wena mpfuli yi pfula ndlela. We gonna make it, yi ta humelela 110 ta va rumo trolltani na vela wa chelasa wa chelasa xikwembu hi kokwani wa wena ta swi afoda swo dura ta hi afoda kavela. I feel the vibe, left the van a single who fake who spice. Combo I am one and die, I fought a massage. Taba was un gola to go look some affair.
When I'm on in the replay, question the ita umelela. Mama wants a one on the other one of my chelazela. Not defending one on the other one of this again. Kurish combo one on the Korean as you have.
Purchase your tracks today.